lamdi bilidi eno hawalu o wordi fewre waitagol wakati o le leede amendi le nyaloma hande o ka hala mudum mema kan wodiri do woni ko mimsi yoga yimbel ngarbe hawrde o do joda hala irbe Tombouctou gawo motifayoto yamfolila ana le region Bougouni
a chaque fois qu'il y a
watti fu se joda hala ana wade kay batuji nanan mudum le on watti en waccubade huune wotere ko yarte hawalji meden jantindo mudum mi sahin leedi jodimi to menen ton wular ana satti fa wala sedan watti joni hudum bibbe leedi male hani wadde handen ko habata o welta ko watti ko natto sabdu daden sarde kuteji o welta ko watti leedi menni sabdu yo huune hanne ko sugu bibbe leedi male fu meden mila hono di kuleedo ana han halede le o joda hala huune fu naari bangal hawaluji e welta watti ana hal halede handen lamu leedi ana han tinade fi dabiri yalla joda hala do wade ko naari bangal welta ko watti sabdu yo huune handen ko homa fu hani jantude de mudum
compte de ce changement climatique la
zeni mulay ardo fedde ko man do jam kan huntondirgol malinkobe holiti wiide dido lamdika pelle didi el hakkune pelle joyi chubaadi le on do joda hala hakkune malinkobe mimi hala mudum
l'environnement ça c'est
hawaluji hala mudum halama le dabriji bamaade fu fandene o joda hala wadede sabi di kan e titlaaji kedden matade fu huune watara handen sabi neddo wawa halde gungal lobbal sun walana hawaluji hala mu hale sabi tiji nyolon handen sun hawalju meden hebaka ana tidi jaati heben wadden gungal lobbal ko nafata en fatar yaltin o titalla
dido halaji kanko sidibe rokia jakite gondo le fedde kumani do kebal fayoto yirwara boyore gondini dum lewi mako gubede goto e mu em halaji mudun di fu bangal hawalu nayori do ana holita wiide lamdi bilide hawalu hala mudum ana teddi sanne e jode yimbel kawrbe o do joda hala nam holitiri wiide kanko madam sidibe
kiji development du
nabe wawa halde hala jirimdon kebal sun inde hawaluji menele joda hala ame o me jantide hawaluji sanne fortade welta ko watti cagal mudun me holliti kasin dabarji handi fiede ko natto sabe jamaren heba renede de kuteji welta watti ka hawaluji ko wawata nafde yimbe waro cagal meden du sabe hannen meneme fi dabareji famtune jamare bibbe leedi mali de kuteji welta ko watti
fede changement climatique
gollirdi kumanidi labal holliti wiide imadaraja no wondi wadade bangal politique fa rena hawalu leedi amendi usman pujugu kanyo ardo gollirgal kumanido gollij majum bankastu
dans cette semaine
le ndey jontere le genni segu direction la morde humnene kabaruji lamuntunde nukuyden le lamorde be ana wonde fide dabiriji handen yalla golle jogaji wade ko naari bangal hawaluji le i dabiriji fetedi mide tigi kulleji kewdi be warbe jantade modon ko naari bangal hawaluji kay welta ko watti fatade honene hawalji met renitele leedi mandi
fade ko holitaale dido batoji fu hebude lawol leedi amendi ka ana wondi fewde cittalaaji nawdi bangudi sabi waytagol wakati o to mi kaddata e magazine amem kale hala hawalu mo fati yatara landini min jiko yantere worore ko